This is a Vuma 103 podcast.
Salale uhleli KZN 60 minutes namhlanje ke sibheka nje lesi simo esikhona kwisizwe sikaZulu ukuthi ngabe kwenziwa kanjani maka nje ingakho sitheka simeme usolwazi uJabulani Maphalale sazi ukuthi futhi ke usomlando kakhulu eindabeni kakhulu ke eyithinta isinto phambi ke simfake usolwazi Maphalale sesithatha enye voice note yakho kade ke uyithumele ngathi sisakhuluma nenkosi uphathi sizwe chelezo.
Azwide le ndaba le yasendlunkulu mina ngokubona kwami ngicela nje ukuthi imiso ngempela ikuhlalwe phansi ukuxoxa umkhandlu kanye nomndeni abazokwazi ukungenelela nje kulolu daba ngoba kuzofiwa ngempela. Ngicela nje imiso ngempela ngisike lijika from Pastor Bindlo kwaXimba eCatholic. Amen.
Sibona kukhulu kumfundisi lapha kwaXimba asifake ke usolwazi uJabulani Maphalala osazi kabanzi ke isinto uphinde futhi ke abe umuntu owaziyo ke nawo umlando. Solwazi Maphalala sikwamukele uivuma no 3 sibona kukhulu ngesikhathi sakho.
Siyabonga Ntwandwe, sibingelele nabalaleli bevuma FM.
Sibonga kakhulu Solwazi, isimo esibhekene naso asijwayelekile futhi asisazi siyuZulu. Uqaleke kwakhothama uBhejane ephuma esiqebwini, sekukhothama ke indlovukazi ebiyibamba bukhosi uManthombi Dlamini Zulu. Isimo lesi singajwayelekile, masibuyela nje emuva, ngiyafisa sibuyele maqala ifika ange ngishito umkhuba noma usiko lokuthi kube khona ibamba bukhosi masingabuyela nje emuva neqhaza like lidlala ukuthi kwazi ke lilekelele ozokwazi ke engene esihlalweni.
Ngiyathokoza Ntwandwe. Ibamba bukhosi elagama kakhulu umthaniya kazingelwayo owayegane uJama wayesebambela usenza ngakhona isikhathi eside idlinza lakhe likhona lapha emakhosini ilona lodwa lowesifazane elikhona iduze komyeni wakhe uJama kwaze kwathiwa izwe elikamthaniya kodwa wayelibamba wayengeyona ingonyama egcwele ngoba lokho kaze kwenzeke kwaZulu bekwe owesifazane abe ingonyama egcwele. Manje ke wasuka-ke mase kufanele ahlede kwasengena-ke usenza ngakhona. Kanti futhi omunye wabambela umntanakhe okamhleli Mzimela owayegane ucetshwayo ebambela uDinizulu. Dinizulu ungene eno-14 years kwathiwa itholelwa kamshele elanye saliguqile ngoba isengincane kakhulu kusho ukuthi-ke wabanjelwa indlovukazi okamshele Mzimela. Dinizulu uboshwa nje i-10 years ule eSaint Helena ubusa la ukamshele kodwa elibamba wagcina-ke uDinizulu ke esesesihlalweni esebeniwe. Yilabo abagqama kakhulu njengamabamba ebukhosi.
Solwazi Maphalala, ngixolise nje ukungena emlonyeni usalibeka lolu daba elithinta kakhulu umlando obalulekile wesizwe sakwaZulu. Indlovukazi ebeyibamba ikhothama nje iyona bekulindela ukuthi ikwazi ukuthi ke i-facilitate uma ngayibeka ngolimi lesilungu ukuthi kwazi ukuthi ke kube khona ozokwazi engene esihlalweni lesi ke esishiwe uBhejane ephuma esiqebwini. Kusho ukuthini manje kulesi simo esikusona masibheka nangokumlando, kupho kulindela ukuthi ke kwenzeke? Ubani osenamandla njengamanje ukuthi ke facilitate yonke le process?
Hayi, ungajahi contemporary history uzolahleka. Ufanele ibe khona historical context khona ngezukubhuduzela kuwo wonke umsindo wabantu okhona. Umntanenkosi uMantombi ubevele ilobolo lakhe likhishwe yisizwe sonke sakwaZulu. Ngabe uyena obesinya ngaloko uma ngabe kukhulunywa ngokwesiko. Akekho omunye olukhona kanjalo. Manje-ke ingonyama yahambisa kahle uma ngabe iphinde igcizelela nangekuyo ukuthi uye ozobamba kuze indlalifa yabo ubungumisuzulu iganwe ngoba ngiyibekwe ingaganiwe nayo imvukombane wayebanjelwe umcwayizeni umntwana omkhulu wathi ke maseganiwe wasehlale esihlaleni akwenzeki ukuthi ukwazi ukuthatha umuntu engaganiwe manje ke iyaziwa indlalifa umsuzu lona ukhothama nje bese kushiya ukuthi uzobamba inyanga endathu wayisekenaki ubesekhothama ke
njengamanje ngiyaxolisa nje solwazi ukuthi ngingene emlonyeni usayibeka ngokomlando ukuthi njengamanje ke umntwana ombiza ngegama noma izinyane eselibiza ngegama njengamanje aliganiwe kwenzakala kuzokwenzakala njani ke noma kumele kwenzakaleni kuze kungaphumi kwakhangela amankenga
ngekabekwe engaganiwa ngaze kwenzeke lo umlando inawo ngithi masuke emlandweni ngene lapho kusiphuphu lapho kunomsindo ingakho mina ngithi into ngakapha ngicabangise ngoba ngiyawuthanda umculo wevuma kodwa ngizibambi kwakubamba ngoba angisithandi isibhudubhudu ngisho istori manje ke lo uzoganwa kuqala maseganiwe uzoba nguye ngoba unina kade ibambele yena phela ngokwesiko futhi ubehli lapho ngokufanela ngokwesiko ingonyama ihambiswe kahle kulokho kodwa yena ngokwakhe angeke ahlale esihlalini enganganiwa akwenzeki nje nakuwo wonke amakhosi lawo wabonayo abanjelwe ngonina kufanele agane okuqala bese ehlala esihlalini umlando ke wakwaZulu usho lokho indlela eyaphambili isho lokho isingisi kuthiwa i-law of primogeniture ukusho ukuthi i-A iphuma from the chief wife kulapha-ke umntana inkosi lo okhothele yiloko engikwaziyo njengosomlando hhayi ezinye iy'ndaba zomsindo cha
yes ngiyajabula Msuthu ukuthi-ke uyibeka kanjalo iyacaca angifisi singene emsindweni noma-ke ukhona lapha kwabe indaba but ngiyafisa la kwesibheke i-role noma ke iqhaza le position kaNdunankulu wakwazi noma traditional prime minister to the Zulu nation kukhona engabanye ozothi ama-attacks noma ke kukhona ukwebhana ngamazwi through ama media statements as well as nama press briefing kukhona namagama athi sekumele eshenxe umntwana wakaphinda angene kulesi sikhundla sokuba uNdunankulu wakaZulu mhlawumbe nje ngaphansi kwemizuzu emibili ukubuyela emuva ngale position noma ngalesi sikhundla sikaNdunankulu wesizwe sakwaZulu osekubuka sengathi manje sekuyisona sesiphinde naso futhi siyagqama esisemsindweni ngoba ke uthi uya avoid nje Msuthu
hayi uNdunankulu kuyingxenye extended family akasiyo i-integral part yomndeni ye-royal family akaze kwenzeke uNdunankulu baningi undlela basondiswa uNdunankulu badingane kodwa hhayi ukuthi uyi-integral part we-royal family umnyamana waye uNdunankulu kacetshwayo kodwa hhayi ukuthi kusho ukuthini ke lo kusho ukuthi wayebonisana nengonyama leyo embekile entweni eqondene nezwe lakwaZulu njengoba nje kwakunembizo lekamohlanti ingonyama yasimthuma ukuthi amemezele hhayi ey'ndabeni zaloku esikhuluma ngazo ukhona umndeni wenkosi njengoba kwawukhona nje omcwayizeni nabanye abakhona ke la kunani nani uNdunankulu is not integral part yaloko akakaze abe yinto enjalo so ubalulekile bayibonisane ingonyama besethi egameni lingonyama ithi ingonyama angimemezele ilizwi ingonyama ithi esho kulelo zini hhayi laphana kwi-royal sendlumbeni wasendlunkulu akasingena lapho
Yes, ngiyazwakala mtimande mhlawumbe sesivala nje ngizothanda ukuthi ukubuyela emuva nje kancane mhlawumbe kumbuze engingawubuza ngamafuphi ngokubona kwakho nangokuhlaziya kwakho njengamanje izinyana ngelikwazi libambe lingakaganwa ngiyafisa ukuthola nje manje khona kwakhangela amankenga ukuthi khona nombono ukuthi ngakwazi ukuthi ebambe lesikhundla uma ubhekwa ukuthi umntwana aphinda angena ushilo ukuthi ngekwazi ukuthi kube khona ke ivacuum olimi lesilungu
hayi akwenzeki libamba linye kumina ubambile ngiyokubona nje kuwo wonke amakhosi
yes
hayi ukuthi ke masethi bese kuthiwa liqhelinye lesibili baba cha linye nje kuphela futhi kumina kuthiwa ngesingesi i-reject ikade ibambelelo kodwa engikusho ukuthi ngeke ahlale esihlalweni engaganiwe ngoba kwenzeki lokho nakhona le uzoba kanjalo uqinisile yena umntwana wawaphinda angene uma i-ethi ekhuluma ezingeni lokuba undunankulu ukuthi i-vacuum ayizi ukuba bikho ushuthi lo phela ufanelele aganywe bese kehlala i-principle of primogeniture hayi ukuthi ucinga omunye futhi ozobaba akuhambi kanjalo le nto umthetho wakwaZulu into eqondile njengadidimuki
Solwazi Maphalala asibonga kakhulu ngesikhathi sakho la kwivuma 103 ukuthi ke usijoyine sibonga kakhulu ncathi ke nomlaleli uyakwazi ke ecaciseleke sibonga kakhulu ngesikhathi sakho
Ngiyathokoza ndiwandile
sibonga kakhulu umsuthu siyabonga
Siyathokoza
This is a Vuma 103 podcast